Hello babe, on Sunday ngiyabuya after the gig. So kuningi ngoba emnandi ngibhalele yona. Ithando lamthatha inhliziyo. Hamba ngomlushuni ushuni ngamaskandi ke manje. Sofika ngifundulile. Uqoka amabheshu. Shayisika isigidi yakuchayela ngiyakuthela into ezoyithatha.
Uyazi uhlebo lakho belikhalo kwisigidi. Uyazi ubunohleko lisawundo kwesigidi. Esishi ngoba emnandi yethu. Thando lwamthatha inhliziyo. Bambolwam ngaphula inhliziyo. Ubuye ingoma emnandi yethu. Thando lwam thatha inhliziyo. Kodwa bambolwam, bambolwam ngaphula inhliziyo. Inhliziyo.
Yes, I always think of you every day. I feel the pain. Kwehlinye embeza emehlweni. It's keep us be manzi like I've been walking on the rain. Umqamela ugcwalinye embeza ebusuku I cry rains. Trying to fight the pain, I can't believe you're going away. Bang you to set a break, but you never come back. So please cut your seat, you never call back. Bang bala my message, I'm gonna begging you to stay. But I see, your love is no longer here. Our memories only, all I have left. Ubungbiza ngo Romeo, ngikubiza ma Juliet. And I never thought to send a letter to your pet. Banging on the shop, you were the first I ever heard. Sekuphele unyaka manje, we've gone different ways. Sengiyakhumbula insuku kamele esifubeni sami. Yes, I still see the fight in the neck. I still feel the touch when you're holding my hands. Remember the days, Kamana, you almost kill yourself. What happened best, so you were crazy and then you caught yourself. What green in my police, what status bit that I'm for weeks. I couldn't believe this love can be a risk. I put a bloom in me, I wasn't supposed to cheat. One night stand, you fit your twalum zanti. Nali six tape, ya sitwela ma phone.
Uyazi uhlebo lakho belikhalo kwesigingci. Uyazi ubunohleko lisawundo kwesigingci. Esishi ngoma emnandi yethu. Thando lwam thatha inhliziyo. Kodwa bambo lwam ngaphula inhliziyo. Ubuye ingoma emnandi yethu. Thando lwam thatha inhliziyo. Kodwa bambo lwam ngaphula inhliziyo.
Ngihlele ngicabanga miss your pretty face. And ngihlele ngikuthanda, that's who never change. Ngiyazi ngakuphula inhliziyo, I still feel your pain. Ithando lakho lithathwe enhlizweni, I can't replace. Eish, engangiphuzile nono that night. And angazi kwenzakalani, ngithole empedeni. Imina nalo girl, we were naked. Zingishawa amahloni, ngakusasa ividiyo igcwele internet. Khanda gcwele
isigcwele. Uyazi uhlebo lakho belikhalo kwesigingci. Uyazi ubunohleko lisawundo kwesigingci. Esishi ngoma emnandi yethu. Thando lwam thatha inhliziyo. Kodwa bambo lwam ngaphula inhliziyo. Ubuye ingoma emnandi yethu. Thando lwam thatha inhliziyo. Kodwa bambo lwam ngaphula inhliziyo. Ubuye ingoma emnandi yethu. Thando lwam thatha inhliziyo. Kodwa bambo lwam ngaphula inhliziyo.
Bambolong da politisi.